Yo, tuanze take one. Lazima ushuke, sayo kusipora hapo venye ukona pesa, kuna malu naenda. Kirapati mini mesota. Ah, nani anataka kusikia tu mesota. Bap, baps on the track. Dubi, dubi. Dubi, dubi. Stupid. Eti Abbas. Mr. Abbas, aka Jerry Dubis. Leo na kunyanganya ustar. Sota kuwa Miss Abbas, aka Jerry Dubis. So let's do this. Hey, easy biz, man. Miniko serious. Na make dough, kinichungulia na mlango.
Babs on the track, oh.
Octo, na kuaga mhot. Bizon kila mali utapata kani mesaraundiwa na mafans. Lyrically poisonous. Nikitema uneza dhani squeezy kwa ulimi niko na mafangs. 3 years kwa game na tayari nishapati wa marangs. MC amesota na najaribu kujiona kwa punk. Maze Abbas we ni mwak na unasaka gunia. Kwa hip hop na jivunia wona vumilia. Rizon utanipata kushoto nikicheka niga na kuachia kulia. Uwezi fungua macho wone kimia na kutumia. Kwa ige mushafika menopause uwezi flow. Umekula chumbi nyingi kwa game mpaka ukiangalia nyuma maze usiki unageuka bibi a lot. Kwa game ni mchanga sana kwa brain niko na a lot. Hiker pilot mwenye kuju ya tot. Check it one, niko mbele, unapigania nyuma kama senge juu. Si kupenda kwangu wa baski za genge. Mabombo clutch nigga, nime grow up nikisikiza reggae. Check it, una hate chiwa, juu naogopa kuumwa. Wezi nitaza kwa distract, juu najua utadumwa. Una hate jua kali, juu anakunyima vitamin D. Fanya bidii, fungua macho, hauna masho, jaribu kuzama CD. Acha kuona jiji, una roll na wase wa DJ. Hata kujiona diju na roll na wase wa diju. To be or not to be, I got to be. To be or not to be, I'm YGB. Octo P-I-Z-Z-O. Na kaujui kwa ige mindo C-E-O. Daily nazidi kuglow. Man, westy westy. Kama ujwa yoke is out flavor. Check it. Kwa ige mini Sean Paul, we ni Sasha. In short, we ni if back bite a car snitch. Mtaa bado ni key bitch. Number 8 bonga shit mshike loka mbat za e-sitch. Na kutro kwa ditch. Tayari niko underground. Misi na time ya kujaribu kupata ma. Misi komedia hungry. Kenya na die ni dough. Kenya nimekuja kuambia hapa hivi. Spendagi kujam lakini uli nijamisha. Na minu lebo yushikanare daily kawa kawa KBLC. Ngoma zako nianza kuzisikia ga KBC. Man we ni mzee sana. Alalalala. Sa zingine mushi ndio hata nikuambie nini. Unajiona uko na
chopwa.
Na bado Rizon ukishika mic unajitaga rich boy. Lakini lyrically kwa igemo wezi nifikia nigga wezi ni rich boy. Unajiona timini boy wa juzi. Kwa igemo si story na juzi, ni story na ujuzi. Si kupoka mic na kwanza kutema upuzi. Man, ati ukishika mic unasema venye ukona 9 inches kwa boxer. Na kwangu hiyo ni car dildo. Tangu watu na mresh, najua sahi kuna increase in your libido. Oh oh, iza zone, me get personal. Okto, unajiona gachali, lakini ukibeba shati juu kenye miwa onaga two daily man ni mapot belly. Okto, maze mina wea tuwezi toshana, tutai meet, tuko parallel kachuma za rally. Lakini kwa game bado mini heavyweight kachuma za meli. Na kuacha ina dilemma kaya Kelly na Nele. Unajiona hardcore, lakini kwangu bado kitemo sikiwe usound ka R. Kelly. Man, unatoka bot kukuwa na makalori. Na meet kila time nikiangalia face yako, unakaga kaule mtu ya naugwa beriberi. Umesota, wezi bayata fan wako PK, labda Mr. Berry, Mr. Jerry. Kwa hii game niko so sorry, lakini itakuambia kwa heri. Eko nene, na hii ngoma ina hook, jutayari nilisha hook up na baby G. Yeah, number 8 homie. Yeah, tuna take over. Haha, I always reply. Yeah, bap baps on the track. So najua hapa hii video Capital City ya HRP HOP Underdog Production. Yani we nimeamushwa tu leo atu nimekuona kwa daily kwa Vibe City ukiyap yap. Hata nilikuwa nimelala sime bidi ninge booth nianze kurap. Rizon na Sonika niko lazy. Lakini man, au niwezi yeah, kwa hii game auwezi man. We ni mzee man. We ni mzee, inafaya ni tunakutuma home hata bila pension. Next time jina angu kio kwa interview saribu kumention.
Mina like chopper, wanna lock chopper. Mina like chopper, wanna lock chopper. Ha ha.
Abasu mesota. Man, hivyo ndo una sound ukijaribu kujikompea na mimi. I'm above your average. Doobie doobie, doobie doobie, stupid.